kun sagale amerikat sagale na amerika sagantan afan oromo amajal kaba sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni da fi television ni dani washington dc ra kan sini dabar su kopi guyar ra utata amaji sodoma barakum lama fi digdami sadi akala kopsa ethiopia timmo amaji digdami lama barakum lakum lama ku ashan kabate di ate dira kan sin kesu mesu andafka du muradati kopi kenya galgala ke na ke satti odu wani hala honge dawanna hangatu motuma united states africa ke satti tasisan wa e warana etra akasuma si igabasale wa e fatale fayya tigray wa emora bakatota kenya ofirka kamna kopi won turbani sportini fi wa en america dafi ummata chesi jira amatu muraka kenya takanu wajinin turtanu isna fera kan dusto oduda odujal qabati fi jallane
gamtoto doftota kenya odu witata harraf qamnu walin anjalenne gamadati angoni nanno godina bulchisa oromo ka bulchisa nanno amara suta sutan tasgabi debia ka juripsani juru kunis hokara torbanto kotore fi lubuna mota na gagala fate akkasumas qabenya barbade se bod suta sutan garajirenya diletti debia jirajiru bulchao lanan kan anajille dumuga Obba Ahmed Ali Radio Sagale America fakka ibsanitti namonni hokkara kanaan manaaf qeesaani rabuqaani turanis gara qeesaanitti deebi'aa jiru jechuusaani masfinaar raage gabaasee jira.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddar United States Linda Thomas Greenfield sababa Kenya keessatti daawwachaa turaniin mooraan United States akka deebi'ee akka jalqabu ibsanii jiru jaallanneen kanarrattis dabalata qabdi.
Sagantaa haaraan Welcome Corp jedhamu kun lammiilee Ameerikaa kanneen ta'an dhuunfaan ispoonsara ta'uudhaan baqattoota Ameerikaa keessatti qubsiisuu irratti akka bobba'an carraa kan uumudha jedhan Greenfield. Itoophiyaa keessatti waraanni dhaabbachuunsaa gargaarsi namoomaa akka seenu gochuuf barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis loltoonni eertiraa gara daangaa Itoophiyaatti deebi'aniiru haa ta'u malee ammallee Itoophiyaa keessa akka jiran dubbatan gara daangaatti deebi'uu isaanii fi Itoophiyaa gadhiisanii akka bahan gaafatamuu isaanii ni hubanna. Dhukaasa dhaabuun itti fufee akkasumas gargaarsi namoomaa seenuun akka itti fufu yoo eeyyamame sun barbaachisaa natti fakkaata jedhan ambaasaaddar Greenfield. Sagantaa Church World Service jedhamurraa Nicole Urungu akka jedhanitti baqattoota biyyoota akka Itoophiyaaf eertiraa irraa dhufan deebisanii qubsiisuuf sagantaan Welcome Corp jedhamu kun barbaachisaa ta'uu ibsan. Baqattoota kumaantamaan lakkaa'aman kanneen Itoophiyaa, Eertiraa, Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Soomaaliyaa fi biyyoota Afrikaa biroo irraa dhufan amma jalqabbii haaraa kanarratti fayyadamoo ta'uuf carraa argataniif gammachuu guddaan natti dhagahamaa jedhaniiru Rungun.
Loltoonni eertiraa Tigraay keessa bahaniiru jedhaniirsi ammallee Itoophiyaa keessa akka jiran qondaalli olaanaan United States tokko sanbata darbee ibsanii jiru. Kunis isa aangawoonni Itoophiyaa loltoonni eertiraa dursanii bahaniiru jedhuudhaan waan wal falleessuudha. Dabalata oduu kana ammas jaallanne.
Waldhabdee waggaa lamaaf mootummaa Itoophiyaaf humnootii adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti gaggeeffameen loltoonni eertiraa waraana Itoophiyaaf milishoota michuu ta'an kanneen biroo cina goruun lolan. Ji'a sadaasa keessa garuu mootummaa Itoophiyaaf humnootii Tigraay waliigaltee mallatteessanii diinummaan waliilaaluu dhaabsisuun ni yaadatama. Waliigalteen kun humnootiin alaa hundi Tigraay keessaa akka bahan ajaja kenne. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Lindaa Toomaas Griinfiild ibsa gaazexeessotaaf kennaniin lammiilee eertiraa ilaalchisee gara daangaatti deebi'uu isaanii ni hubanna. Akkasumas akka ba'an gaafatamaniiru jedhan. Ministeerri odeeffannoo eertiraa Yemaana Gabra Masqal gaaffii Rooyters yaada akka kennaniif dhiyeesseef deebiin laanne. Qondaalli waraana olaanaa kan Itoophiyaa sanbata darbe aangawoota biyya alaatiif ibsa kennaniin loltoonni eertiraa tokkoyyuu Tigraay keessa hin jiran jechuudhaan haalan meejar jeneraal Tashoome Gammachuu akka jedhanitti naannoo Tigraay keessatti raayyaa ittisa biyyaa malee humni nageenyaa biraan hin jiru jedhaniiru. Dubbiimaan humnootii Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa loltoonni eertiraa Tigraay keessaa ba'aniiru jechuun ka dhiyaate fudhatama dhabsiisuun ammallee kumootaan Tigraay keessa jiru jedhaniiru. dubbiman motumma Ethiopia laggese tullu gorsana genya biyolesa kamumicha ministera ambassador Redwani fi dubbiman raya tisabiya kan Ethiopia colonel Getnata Dane himanna ambassador Greenfield fi obogetacho radda die san kanaret debillanne
Doning gargar sanamuma Ocean Viking jedamtu dilbata kalesa bufata doni italiani kaba Marina del Mare Rajet Amukesa Namotani Gubakatota Sagaltamishan Fete Gaunse Dubatamera Kunisi Guyotan Afurifi Mediterranean Gidugulake Sakatamurte Ergadarbiteta Unsa Simamera Balina Kanasi Itanidiata
Motumma Mirgalelli Sukant Aliani Giorgia Melone Ndurfamu Abileka Motumanta in Yokan NGO Jetaman Walin Godantota Galana Mediterranean Kesa Bararaman Esa Kakubatan Kanilalin Falmikesa Jira Ablen tole oltumma kan Europa bufata doni Ramadaman bakka bararsaati diyo tawu akka qaban gafacha turaniru hojin bararsa ka dienya kanarra caalan bufata doni gama kaaba keesat ka gaggeffamu yo tawu kunimmo bakka bararsaaf qubsiisurra gara kilometra 1500 fagata Ablen tole oltumma ka jedanit bufata doni fagodemun nanno barbaachisaafi bararsa mediterrani giddu galeessa keessa Egum samale isun doni wanda balata caccabu akkasumas du'ana mota heddu fidajechun komatu dandingo dansa kun lubbunama kangalafatu yotau doni qabachu isun immo namonni ni du'u jechu dajadan Carla Melki ittantu director SOS Mediterranee jedam kan hoji barar sagalana rahojjetu Akkada abbati tolo oltumma SOS Mediterranee jedutti bakka bararsi itti gaggeeffame osonga inna monne afurdu aniru. Abbati bakkattota kan tokkumma motummota yookaan UNHCR rakka jedut barahaaraan 2023 egaseene haga ammat namoonni 23 Afrikaa kaabaarra karaa galaana Mediterranean gara Awurooppaatti ce'uufitu yaalani du'an. UNHCR rakka gabaaseetti bara darbe jechuun 2022 keessa namoonni 1953 du'aniiru.
Hangawota olaanaa United States keessa bara 2015 booda yeroo jalqabaatii fi Somaaliyaa kan daawwatanii Linda Thomas Greenfield arjoomtonni addunyaa akka Somaaliyaa gargaaranu atattaman akka gargaaranu gaafatanii jiru. Oduu kanas jaallanneen dabalata qabdi.
Linda Thomas Greenfield haala mudate kana kufaatii dhumaa kan hawaasa addunyaa jechuudhaan waaman. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri United States kun tarii akeekkachiisa cimaa haga ammaatti waa'ee rakkoo kana dilbata kaleessaa dubbatame dhaga'aniiru. Caama yeroo dheeraaf ture Somaaliyaa keessatti galmaa'ee hin beekne kanaan duuti garmalee mirkanaa'aadha. Hongeen bara 2011 biyyattii keessatti sirnaan labsame. Kan namoonni nuusa miliyoonaa ta'an irratti dhumansan inni ammaa kun kan caalu ta'uun dubbatameera. Yeroo kanattis qondaaltonni gargaarsa namoomaa addunyaan bakka biraa ilaalaa jirtii jedhu. Ambaasaaddar Thomas Greenfield akka jedhanitti biyyoonni naannoo galoo galaanaa dhiyoo jiran Somaaliyaaf arjooma dabalataa akka taasisan Waashintan arguu barbaaddi.
Gandottan Republiki Demokiraatawaa Kongoo bahaa keessatti gareen filcintootaa ADF jedhamuu fi kan garee Islaamummaa waliiniin hidhata qabu dilbata dheengaddaa haleellaa raawwateen yoo xinnaate namoottan 15 ajjeesuusa qondaaltonni biyyatti ibsanii jiru. Haleellaa dhiyeenya kana raawwatamee fi isa nama 20 galaafate raawwatame torban tokko booda inni kun immoo kan raawwatame bal'ina kanas ammas jaallanneetu harkaa qaba.
Dilbata kaleessa ganama barii sa'a 4 hanga sa'a 5 gidduutti yeroo tokkotti gandoota 3 irratti haleellaan raawwatamee jedhan qondaalli naannoo sanaa Diodon Malanji. Ganda Maniyaalaa keessatti reeffa namoota 7 arganne Ofeeyi keessatti immoo dubartoota 7 dabalatee namoonni 8 du'aniiru jechuudhaan aangawaan kun dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif ibsan lakkoofsi namooti du'anii inni dhumaa kana caaluu akka danda'us hubachiisaniiru. Maddi gargaarsa namoomaa Maniyaalaa keessatti lubbuun namoota 7 Ofeeyi keessatti immoo yoo xiqqaate namoonni 8 du'uu mirkaneesseera. Loltoonni ADF sakatta'iinsa 7 darbe bulchiinsa ollaa Kiivuu kaabaa keessatti gaggeeffameen yoo xiqqaate lubbuu namoota 23 kan galaafate yoo ta'u Bulchisu mawal fakkaata kana keessatti immoo yoo xiqqaate namoonni biroo 14 dhoohinsa boombii waldaa warra Pentecoste keessatti raawwatameen ajjeefamaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa wal waraansa waggaa lamaa fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa tureen buufataaleen fayyaa manca'anii bakkeewwan hedduun tajaajila eegumsa fayyaa kennanus badanii jiru yookaan hojii dhaabanii jiru. Waan kana immoo bakka isaatti deebisuudhaa fi gargaarsi atattamaa ammas akka barbaachisu waldaan fannoo diimaa addunyaa ibsee jira. Gabaasaa waldaa fannoo diimaa addunyaa kana tujubeen akka taanutti qindeessiteetti waliin na caqasu.
Naannolee Tigraay keessa innaa walitti bu'iinsa sanaa waaltaaleen eegumsa fayyaa waan manca'aniif tajaajila wal'aansa fayyaa baay'ee barbaachisaa ta'e kennuun hedduu rakkisaadha. Naannolee hanga tokko keessatti sababaa kanaan buufataaleen eegumsa fayyaa tajaajila kennaan jiran. Hojii ammallee fooyya'aa jiruun waldaan fannoo diimaa naannolee kana dura gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuuf rakkisaa ture akka dhaqqabu ta'ee jira. Nuti kan yaada keenya keessa jiru qofaa kennuu dandeenya. Garuu kun ga'aa miti. Sababiinsaas dhukkubsattoonni wal'aansa fayyaa argachuuf dhufan harka keetti ennaa du'an arguun hedduu nama dhukkubaa jedhu aangawaan olaanaa hospitaala sadarkaa duraa Yeechillaa Dr. Edey Asaffaa. Hospitaalota manca'an keessatti kunuunsa eegumsa fayyaa kennuuf dhiibbaa guddaa jira. Kunis hojjettoota eegumsa fayyaaf hojii hojjechuun rakkisaadha. Waaltaalee eegumsa fayyaarra haleellaan ga'e dandeettii hojjettoonni eegumsa fayyaa wal'aansa kennuuf qaban murtaa'aa taasise. Uummatarras miidhaan ga'u suukanneessaadhaa jedhan. Hedduun wal'aansa fayyaa dhabuudhaan kan du'an yoo ta'u kanneen kumaan lakkaa'aman immoo kunuunsa fayyaa utuu hin argatin baatilee hedduuf turaniiru. Ennaa walitti bu'iinsichaa ambulaansiiwwan saamamaniiru manca'aniiru. Dhukkubsattoonni rakkoo fayyaa lubbuuf sodaachisaa ta'e qaban ambulaansiin hatattamaan isaan geessu waan hin turreef hedduun mana keessatti du'aniiru. Naannoo sana tajaajila ambulaansii ka kennu isa ijoo ka ta'e waldaan fannoo diimaa sababaa hanqina loojistikaatiin Tigraay keessatti guutummaadhaan hojii isaa jalqabuun dandeenye. Walitti bu'iinsi kun jalqabuu isaa dura Tigraay keessa ambulaansiiwwan 250 ol kan sossoosu ta'us kara keessaa 82 qofti kan hafan yoo ta'u hedduun immoo tajaajila kennaan jiran. Qormaata hedduutu nu mudatee jedhan. Kanneen keessaa ambulaansiin dubartii ulfaa baatee deemaa ture tokko shoferri isaa rasaasaan rukutamee du'uu itti gaafatamaan waldaa fannoo diimaa naannoo Tigraay obbo Birhaanuu Makonnin barhee dubbataniiru. Waaltaaleen eegumsa fayyaaf ogeessonni eegumsa fayyaa ennaa walitti bu'iinsaa qaama maraan eegumsi godhamuufi qaba. Akka seera namoomaa sadarkaa addunyaatti ennaa lola cimaallee yoo ta'e. Rakkoo fedhee eegumsa fayyaa kana dura dhaabbachuudhaan waldaan fannoo diimaa naannoo sanaaf kutaalee biyyattii hafan keessatti deeggarsa taasisu waan babal'iseef jecha deeggarsa wal'aansa fayyaa kennuu akkasumas sirna eegumsa fayyaa naannoo Tigraay bakka duraan turetti deebisuuf hojjetaa jira. Akkasumas fedhii gargaarsa namoomaa naannolee kabiroo keessaa kan akka Oromiyaa, Affaar, Amaaraaf naannolee Somaalee keessaa rakkoo gargaarsa namoomaa dabalaa dhufaniif deebii kennuuf hojjetaa jira. Waldaan fannoo diimaa bara 2022 keessa kan naannoo Tigraay 29 dabalatee Itoophiyaa keessaa waaltaalee eegumsa fayyaa 94 deeggarsa godhee jira. Gareen kun dhukkubsattoota 1,400 ta'aniif tajaajila gorsaa kenneera. Naannolee Amaaraa, Affaar, Tigraay, Oromiyaa fi Somaaliyaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen kanneen balaan madaa'u irra ga'e namoota 59,800 waldaa fannoo diimaa biraa deeggarsa wal'aansa fayyaa kan argatan yoo ta'u kanneen 11,500 hedaman immoo caba qaama isaanii irra ga'eef tajaajila dhidhiibuu akkasumas qaamni isaanii miidhame akka sossa'uuf tajaajila argataniiru.
Mootummaan Keeniyaa mooraa baqattootaa guddicha biyyattii keessa jiru kan kanaan dura cufuudhaafi murteessee deebisee banuudhaafi murteessee jira ammas baqattoonni haaraan garasitti deemaa jiru jechuudha. Dhimma kanarratti gabaasaan VOA Juma Majangaa gabaasa erga qaba. Waliin caqasnu akka taanutti dhiyaata.
Zamzam Umar mooraan baqattootaa Keeniyaa keessa jiru gaarii ta'uu isaa akka dhagaa turte dubbatti. Moraba katota dadabe ijole ishe shani wajini ni kangese jiaja andura erga mana ishe isa mokadisho kesa jiru chinati bombi noe mchani ishe waga kudani madaye midame boda. Garu ye mugese argitu jirenyi mora kesa akakana andura agese timiti.
Hayre hadda wax aqoonsi aan malhin dadka dhamarta ilmuud waa in kaliye ma ahan wax yar meeshan joognaan qofantii asu oran
kanuuf kenname fakki midaan nyaataati akka baqataatti beekum sinuuf kennam waraqaa ragaa hin arganne wanta biroon jiru
Zamzam Umari, lammiiwwan Somaaliyaa hongee dhaafi walwaraan saba qatanii Keeniyaa seenanii 1100 keessaa ishee tokko. Haa ta'u malee waan Keeniyaan baqattoota haaraa galmeessuu dhaabdee fi baqattoonni haaraan mooraa isa duraan ture ala akka qubatanuudha kan taasifame gargaarsa muraasa ta'e wajjin. Joomi Waang dhaabbata Keer Internaashinaal jedhamutti hoogganaa sagantaa baqattootaati.
Most of these lands where they are settling lack the basic services. For example, there are no wash services.
Bakki isaan qubatanii jiran caalaan isaa hanqina tajaajilawwan bu'uuraa hin qabu. Fakkeenyaa fi tajaajilli dhiqannaa hin jiru, bishaan hin jiru, manni fincaanii hin jiru. Waa'een qulqullinaa bakka sanaa waan itti yaadamuu qabudha. Dhugaadha, manneen barnootaa hin jiran. Hospitaalli hin jiru haalli jiru gaarii miti.
Mootummaan Keeniyaa mooraa dadhabii cufuudhaa fi yeroo yeroodhaan yaalee ture. Amma garuu mooraawwan xixiqqoo lama kan bara 2016 cufee ture deebisee banuudhaa fi murteessee jira. Dhaabbileen gargaarsaa akka jiranitti tarkaanfichi waan yeroo dheeraadhaa fi eegamaa turedha. Gaay Aboginaanoon dhaabbata dhimma baqattootaa yookaan UNHCR itti hoogganaa mooraa dadhabi.
WFP is already alerting us that their capacities are being overstretched because all those people are coming to already existing camps.
Dhaabbanni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP namoonni hedduun akka gara mooraa baqattootaatti dhufaa jiran hubachiisee ture. Mooraaleen harki caalaan yeroo ammaa 1000 ga'aa jiru. Kan qabuu danda'an garuu isaan gadi ture. Akka WFP jedhutti ji'a gurraan dhalaa keessa namoonni dabalataa seenuu danda'u. Kunis gara mooraawwan haaraa banuutti nu geessa.
Zamzam Umari abdii qabdi.
Horta meeshu nilgeeyo horta waa rabnaa oo meeshan meel dhaanto haddii nilgeeyo guri laanu inta guri maaha cooshado iyo waxa waa qorri iyo bac iyo wax la saarsaara waaye.
Mooraa haaraa sana keessatti bakka nageenyaaf tajaajila bu'uuraa itti argadhuun barbaada. Kan akka bishaanii, da'oo, ijoollee kootiif immoo barumsa.
Yeroo hammaa kan mooraa haaraa sana keessa qubachuu danda'an baqattoota warreen galmaa'an qofa. Baqattoonni kan akka Zamzam warreen hin galmoofne fuulduratti akka baqattummaatti galmaa'an abdachaa eeguutu isaanirra jira. Keeniyaan ardii Afrikaa keessaa baqattoota keessummeessuudhaan ishee tokko yommuu taatu caalaan isaanii warreen Somaaliyaadhaa fi Sudaan kibbaa irraa garas dhaqan ta'uu isaanii ibsa gabaasni Juumaa Maajingaa mooraa baqattoota dadabirraa VOA'dhaaf erge.
Qophiin keenya itti aanu qophii Ameerikaatii fi uummata isheeti. Qophiin Ameerikaa fi uummata ishee har'aa waa'ee lammiilee Ameerikaa hidhata dhaloota Eeshiyaa qabanu kan ilaallatudha. Dhimma kanarratti gabaasa Tiinaa Tireeniin qopheessite Tujubeetu dhiyeessa.
Baatii bitootessa bara 2020 magaalaan New York wiirtuu vaayirasii koronaa turte. Kanaaf Manhattan keessa kanneen jiraatan hawaasa Chaayinaa yeroo lama danqa vaayirasii koronaatiin uumame qofaa otoo hin taane loogii sanyiif jibbiinsi lammiiwwan alaa isaan mudatee jira. Yeroo tokko tokkollee hookkarree dhaqqabeera. Kanaaf hawaasa koolugalaaf haala rakkisaa ibsuun nama dhibu keessa turan. Haa ta'u malee dargaggoota lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Eeshiyaa 1-2 gidduutti sochiin jalqabame. As Manhattan Chaayinaa taa'uun keessatti weerarichi mudatee waggaa lama booda naannoon sun deebi'ee dandammataa jira. Haaromsa kana kan hoogganu dhaloota dargaggoo Chaayinaa taa'uun yoo ta'u baay'een isaanii dhaloota jalqabaa lammiiwwan Ameerikaa ilmaan dhiiraaf ijoollee dubartoota godaantota kanneen jireenya ko'eessa Niyoorka keessaa shaakalaniidha.
I am the second generation owner of a intergenerational store in Chinatown called Grandtian Imports. We specialize in
Chinatown itti kan argamu suuqi Grand Tea and Imports jedhamu qaba. Dhaaba maatii dhalootatti darbeedha. Keessumaa baala shaayee fakkiiwwan amantii buddhaaf meeshaalee adda addaa dhiyeessina jette. Abbaan Aliis Liyu suuqii kana waggoota 17 dura banan. Abbaan ishee Ameerikaa keessa jiraachuu erga jalqabanii as yeroo jalqabaaf gara biyya isaanii Chaayinaa innaa dhaqan yaadisaa dhufee fi suuqii sana banuu isaanii yaadatti.
He caught up with a lot of his friends that he had not spoken to in nearly a lifetime through tea.
Hiriyoota isaa yeroo dheeraadhaaf waliin dubbateen beekne argate shaayee dhugaa yeroo waliin dabarsan. Yeroo sana egaa shaayee namni martinu mana isaatti waan dhuguutuun ta'an sirna aadaa ta'aa dhufuu isaa hubatan. Sambooda waan kana Ameerikaatti geessee wal barsiisuun qabaa yaadi jedhu isaaf dhufe. Nama ala taa'ee ilaaluuf shaayee dhuguun aadaa warra Chaayinaatti waan haaraa osoo hin taane waanuma tureef baratame godhee ilaaluudhaan qalbifachuu dhiisuu danda'a.
You could go to a dim sum restaurant. They would give you very, very low quality, cheap, free tea, which would just taste like water.
Manneen nyaataa Chaayinaa barataman keessatti shaayii rakasaaf bishaan jedhu danfisanii tola namaa kennu jette. Abbaan Aliis aadaa kana jijjiiranii sirna shaayii dhuguu beeksisuuf ka'an. Aliisiif obboleettii ishee akka isaan gargaaran taasisan.
Every single time there was any sort of community fundraiser or a person running for any campaign.
Hawaasa keenya keessa dhimma tokkoof hojii maallaqa olitti qabu innaa jiraatu yookaan duulli na filadhaa yoo jiraate yookaan immoo manneen barnootaaf daandii irratti qopheen tokko tokko yoo jiraate sirna aadaa shaayee Chaayinaa agarsiifnaa jette. Waggoottan lamaan darban weerarri COVID-19 jibbiinsa warreen Eeshiyaa waliin ta'ee lammiiwwan Chaayinaa daldalaawwan xixiqqoo qaban yeroo rakkisaa keessa dabarse. Asirratti gaa dhaloonni miidiyaa hawaasaa sirriitti gargaaramu hawaasichaaf kadhaqqabe.
Before the pandemic, we basically did not have a social media presence, and then since then we've had to make sure to get on Yelp, make sure to go on Instagram.
Weerara sana dura miidiyaa hawaasaa irratti hin beekamne turre. Sambooda garuu Yelpiif Instagram irratti ba'uu jalqabne. Sana gochuuf immoo dargaggoonni deeggarsi isaanii barbaachisaa ture. Sababiin isaas maatiiwwan keenya duraan miidiyaa hawaasaa kan hin gargaaramneef sababaan afaan Ingiliziis ta'e beekumsa teeknoolojii waan isaanitti hanqatu qofaaf ture jette. Liyuun qofaa isheen turre. Waggoota dhiyoo as dhaloonni umrii isheetii miseensonni hawaasa biroollee Chaayinaa beeksisuu irratti ka fuulleeffatan dhaabbata tola ooltummaa hundeessanii hojjetaa jiru. Fuula durattis hedduu hojjechuu qabnaa jette Liyuun. Liyuun akka jettetti gandi keenya kan walittiin qabatee ture aadaa cimaaf waaltaalee daldalaa yoo hin qabaanne akka salphaatti nu duraa diigamuu danda'a. Kun waa'ee dinagdee qofaatu hin taane hawaasa isheen keessaa dhufte waliin illee kan walitti isee fidu ta'uu dubbattee jirti. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee amma immoo gara qophii keenya torbanii sabiraatti ceena ispoortiidha. Sporti narra waye fi gicha mana kesa biya jarman kesa titasifa mirati metri kumasadini lamini Ethiopia mo athejira chusa garen biya lesa athletics Ethiopia durgomi katamura biya kan adunya jadu fu kesa Australia kesa titasifa mo fi kopajira ebisana gasa lengisa gare athletics Ethiopia commander tolera dinka asopsisera walina chakas
Championan figiccia mana kessa kambar kuma lama fiji demisadi biye German Carlos Furetti jimaata darbe figamen atleton Ethiopia iraf dalan jifanno gonfataniru durgumi figiccia mana kessa Carlos Furetti figame kuni durgumi wantorba barana waldan atletics ya dunya karolfate kessa kanjilkabayotaw sarraka warkes argatera durgumi jilkaba kanaratte atletin Ethiopia ganna kuna turba abdisa fayisan fagenya metra kuma sadin jifachu dandera saati tingalesi deka turba fisika እንዴ ሁርተ ማፊ ማይክሮ ሰከንዲስ ወደምሽን ትረ አትሌቲን ኢትዮጵያ ካምብራ አዲሱ ግርማ ሰደፋዩ ጎበው አትሌቲን ቤልጅየም ሮቢን ሄንድሪክስ ለመፋቡን ጥሙሬራ አትሌቲን ኡምሪ ገነቁጥር ባብዲሳ ፈይሳን ጎምስ አገርሲሴ አብድቺሳ ከትረ ፍሬሽኒ አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ቴሌንጂሳ ፍግጭጤራ ሜትረኩመሽኒ ፍኩመኩዳኒ ኮማንደር ቶሌራ ዲንካ ሰገሌ አሜሪካቲ ቢልብላን ዱበተነሩ
እየ ሙቻውኒ atleti nanno romia argame fi kleba ishano romia fi dandi wano romia fi atti klebi sanarra kan argame klebi omis tajiru safa ke argame nira kan argame da kanafun changun abdi kan namattoru fi ufuttamanum mansa internet dogum internationali akasi yero dura firmate njibanno kasi gumfachochun garful durat abdi gudda fi namattoru fi saatis ka kaumsa gudda kan tawuta tawusa namattamulisachuda
ፊግቹ ማማና ከሳ ሜትር ኩመሰዲ ድወርቱታን ፊገመን አትሌቱን ኢትዮጵያ ሰረካቱ ቆፋ ሀንገሽነፋ ቀበቹን ጎምሰሳኔ ያገርሲሰኔሩ ለምለም ኃይሉ ድርጉሚ ካናዳ የቀሰደ ቲፊ ሰከንድ ሶዶሚትር ባፊ ማይክሮ ሰከንድ ሸንተም ሽረንጅ ፈጁ ደንደሴው ተው ወርቋ ጌታቸው ዳዊት ሲዩ ሚዛን አለሚፊ ዘርፈ ወንድማገኝ አትሌቱታ ለመፋ ሀንገሽነፋ ባኔዳ ካፕቴን ፊግቹ ማማ ኩመሰዲ ድወርቱታ አርገመሲ ባይ ሀወታፊ ሴና ካናንዱራ አትሌቱታ ከነከ ብራኔ አድሬ ሀንገ ገንዘቤ ዲባባት ሆጀተን ኢትፉሲ ሰኔሩ ጀደን ኮማንደር ቶሌራ ዲንቃን
ብራኔ አድሬ ሳራ ቀበቴ መሰረት ደፋሪ አሚቲን ቤከም ቱራ ቀበን ገንዘቤ ዲባባፋ እንገሪኬር ዲያ ዱኛ ረቲ ጎንፋቻ ጨጭፍሰኒት ከንገይራ ጨመሮኒ ኬኛ ዱሩ መራ ካሰኒ ከነረት ወላንቱማ የሮ ባየ አርጊሲሱ ዋንተ የሄ አማሲሞ ወላንቱማ መሳኒትን ቱመረ መከንጀሮ ናውዲ ቀባ ተጎንጋ ፍሪ ወርጣነኒ ቀብቲ ገልመስ ሳጅሩ ኩንሞ ከሳኒ ማርፋቲን ዴመኔ ከዛኒን ጊፈተንለ አርገረኑ ማነመተር ዲሲሱዳይ ቹዳ
ገመብራቴን ጉራንድ አለቁደ ሰደት ቢያ አውስትራሊያ ማጋላ ባትፎስ ከሰቲ ሻምፒዮና ፍግጭ ከተጣምሮ ቢያ ፉርተም ያርፈፋ ኒድርጎማማ ፍግጭ ከነረተሞ ኢትዮጵያን ኢራፍ ዳላን ፈገኝ ኪሎ ሜትር ጃ ሀንገ ኩደኔ ኒርማቲም ድርጎሚ ከነረተ አትሌት ኢትዮጵያ በከቡ ኒርማታን ከሌንጅሰን ኮማንደር ቶሌራ ዲንካ ኮፒ ጋጎቻ ከጅራን ቢልቢላን ሰገሌ አሜሪካቲ ሂማኔሮም
ኮፒ ኑት ጎቻ ጅርጉ ያትሲ አለም ትሬኒንግ ጎቻ ጅራ ከሌንሳ አውስትራሊያ ባስትሬል አንጀራምቱ መጋላ ተነጥ ዶልኩማማ እንሳ ከነራ ወጂ ነው ወልመዳሉ ላለች ወንደንዳ መንዱማ ጎቻ ጅራ ጀቾና
አኩምቤ ከሙ ድርጉሚ ፍጭቀ ጣምራ ይጉላሉ አትሌቶች ጀጀቦ ከነከ ቀነኒ ሳፋ ኢላሉ ደንደኛ ኢማና ማርጋ ለቶን ሄዱ ድርጉሚ ከነለቲ እንጅፈኖ ወልታ ሱዳን ገልሜሱን ሰኒ ያለተማ በረና ማላይግ ነው
አሃላ አማት ለፈኒ ከኛ ረጅራኒኒ ካፕቴን ሱኒ አመስረዴ ቢን ገልማ አጀደኒ ጀነት አብዲ ጉዳ ቀምና ከነቲ ፈረቲ ግድ በለ ሰጎነ ከነጀ ትሬኑ ሻከለ ከኛ ጭምስነት ብል ገልገላ ገነሞ ጀታጁ
ቱርቲ ሰገሌ አሜሪካው ጂኒን ዋንታሴ ባይስክሌት ፈና
ጉዳ ገለቶም
ገምብራቲን ድርጉሚ ማራቶን በየጃፓን ኦሳካ ከሌሳ ድብርቶታን ድርጉሜን አትሌቲን ኢትዮጵያ ገነሪ ደሚያፍሪ ሄቨን ኃይሉ ሰዓቲ ለማፊ ደቂቃ ደሚቶኮፊ ሰከንዲ ቁደሰዲን የጉንጅፈቱ አትሌቲን ኢትዮጵያ ካምብራ መሰረት ጎላን ደቂቃ ተኮ ሄቨንን ጫለሙን ለመፋበው ደንደሴቴ ድርጉሚ ማራቶን ኦሳካ ኩን ሰርካ ፕላቲኒ ወልዳ አትሌቲክስ የዱኛቲን ከነሜራፊ ከባስ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ኤፒሳነ ገሳ ስዊድን ስቶክሆልም Kalamasadi Afrika Radera Milamuri Kalamasadi Afrika Maratoni
Ayah dokter tak kena segalanya Amerika segantan. Afan Oromo kopi harap kamu sembara terawat tak kopi kena rasa ada kemudian VOA afanoromo.com jadi hati nu erga. Amma kopi kena boleh tiba boleh tiba mungkin baca jurutan itu fayyati asa fayyata asin injena negatif lah.